Showbill mi domen si un po' killer line dope man kana toka Mexico sleto gonfi mana nina pisto no na manisha nina Cristo muda kukiwasha for your info wakati watoto nenda disco kila ngoma nayo toa chuma na manisha bado niko mtani nauza si so Noma iko real now, I can tell Hofu ya kupitwa, hofu ya kushika tell Shida unanisikiza huku narembua ndo utafail No, your whole story sounds like a stupid tale Nonsense, nikitoa facts, nina evidence Respect yote nina end kwa kushinda race Wakati babu tale yuko insta nani disrespect Street kuna wana unanisikiza kama president And dead president Fucking this game, nas change kinga Simli tupeleka misri, now Musa nisha team Washa switch zote za Tanesco with my middle finger Soma chapa kwenye school bag za watoto iringa Bari wale niggas wano hate Wafia chini chini bila chorus wala sauti ya kwimba Na bado zenda mjini fuck age Smoking this rapper zona nikotini Bitter truth if you all know Vaseline And people don't believe you Mkila fact nyemne ingiza personal issues This is how I handle personal issues Kwa sabu huko kuzoyana sio issue Ukiwa 99 heshima ni issue Slete zo issue Shule nilichezea red Nywele zikakatwa parade Miezi kathaa ahead ikulu nkazama na dread Bungeni nkenda na dread Kwenye pasporti na dread Kwa sabu baya ni wa mtu wala huko kwa dread Tale, I'm sure shaisikia interview Kwenye to the top, volume 1, track number 2 Una style punch kama ile, upo mbali tu Mwe kwenye pampa, siku niki drop, volume 2
No time for beef, kakuna beef, indoto itaku kif All I see is empty, only me, na room tak Tif, fanya kuni picture niko ghetto na vyo andika puffin leaf Msosi wa dada baby, ukubai savi na toka vitu Hamna kitu njini, sosi ski, mana hamna mbi kitu Mshaji fanya kila kitu njini, wakati ya mfanyi kitu Rappers wenu anajua jini mimi, shengia mjini mimi Swift, kweka studio, luku niwa diss, mana nsha wapiku
Back to young, lunya or whatever chidi called you Best rap song 2021, you know the truth Kama kuna love, unge kaa kimye pita tu Ndiona real face on your fucking stupid interviews all my life I keep it 99 rasta kama kuna love always dear like tweeting on this rasta nilidhani tuko peace paka siku kwenye tweeting on this nikakuta like ya disaster shikwa vichwa mpaka kili kae kwenye kichwa kujikomentisha sante boss umeinamisha kichwa kisa tu amekweka list yake wapiga picha hawata kwa shimu sipo jeshimisha chaki bichwa glory ni kwa god for life only yeah ndoa nae tupigania I'm not worried Next time, ukiulizwa, who am I? Where wajibu dry? Tell them I'm another story.
My enemies, I don't give a damn about my enemies. Don't give a damn about my enemies. Don't give a damn about my enemies. My enemies, I don't give a damn about my enemies.
Black
B-Hits